Rooted up,
BK Wakudana,
Wakari,
Omuchumbuli,
Shetmata, Zetu
Yangdi, Wakubig, Waikataka.
Ukatandiza siba matasha, ukatoka poba makunena, ukafuna help siba oneka, bataye jetelite muntu wang, habone shini feki. Njini feki, habone shini feki. Njini feki,
yo.
Habone shini feki.
For my people, bechi baba bonga timbo na lembela imo nyimbo tizilimba ngama jimbo. When you passing through a level, ya my pressure na wakimbo. Wa madele like it's just your face, here na your struggle. Most of these boys is fake na uchaina. Wanampo one kela pewa na mfela tichaina. Nga medical kushaina, vela koku shaina. Ni cobra, we meant for the flows, vela kushaina. Munga tili naked imwene watitambila. Nikanyama kopusa mwene watikambila. Wafuna tisa pite soba yeso valanjila. Check we still standing, mulongo ndiye pila. Shows I'm still killing, the villain who's ever winning. Pushing like I was losing, pamwamba munga masilin. On top is where we're chilling, you're talking money I'm dealing. If they tell you I'm a zombie, you should know just how I'm feeling. Fizo wa fake na babuwa zitikazi pisha. Tumisango tawo nditu ziba neahisha. They hating on ass, siba katalevo. So munga shikuru kumunzi, nilina ego haba.
Ukatandiza siba matasha, ukatoka poba makunena, ukafuna help siba oneka. Bataye jetelite muntu wang, habone shini feki. Njini feki, habone shini feki. Njini feki, habone shini feki.
Atuka napakamwa guys, yo ni feki. Ukashikinga kwa titu using a jiki. Wanu chikalila nishi mwatiela tambala. Tupac life kumutu na katambala. Ineva sauce ni wala na kuwala. Nikapunda chesilu nishi kwa sila ya ngala. Beneti lili vulu majema demo. Kanipeza niligone after show nishina lima. Silu wa ma punchline ni muntu pena. Tikachokapo beveva matinina. Imwa mkachokapo nishi kwa sala pwando. Veneva niziwa makofi yanga ni sando. Abo, abo nishi ni fake. Blow ya wafana ni katu nishi leki. Bani yobanga wa chamba na wadeki. Floyd chosa chusi neko panda cheki. Abo nishi ni fake.
Ukatandiza siba matasha, ukatoka poba makunena, ukafuna help siba oneka. Bataye jetelite muntu wang, habone shini feki. Njini feki, habone shini feki. Njini feki.
Why Katika?
Habone shini feki.
Sine hater obe smiling in your face. Uganiza mulipa mozi kansi evi alima race. Akupidi kishen zelo when the dough is all you chase. When Rasto, you didn't know what your place is. No wonder sin in my Porsche. See my chickies in total engine. No I'm antisocial. So chimpaka kukota kali kose kina kamba mushi mika my reporter. Tryna put me in the date. Mokumbo ni maliposa. Yeah, I'll talk us. I'm zoning more like a walker. Important in your lives, you better treat me like water. And when you gotta cry, you consider me as your shoulder. Ufuno ushakondo when you know you just a soldier. I'm a general, slaughter you, sponsor your funeral. Based on a true story, minimum funeral. Chefing in the kitchen, then they own up on my numero. Taking every shoulder, then they buy, you know we shoot them on. Daba nika choka po masala baninena. And then gani lipo wa mankala wa campaigna. Omuchumbuli until a D.I. Olopuya mbapo sini kamba biwa eh.
Ukatandiza siba matasha, ukatoka poba makunena, ukafuna help siba oneka. Bataye jetelite muntu wang, habone shini feki. Njini feki, habone shini feki. Njini feki, habone shini feki.
Root it up, late up know why we run tens. Fan base in the building. A Chris Dazio, Swiss M. Kelevan, Bonafisa, Root it up, let it go. Some power did in more than it did.
Shout out,
your boy Wak, Kylie, Alan.